Sometimes I wish that the birds from my head I can.
Unaweza ukadai chako na ukala kipigo, wacha dharau. Njoo tukutue mzigo wa mzito, usilete unyanao. Hauchi hauchi ukucha samesa hau. Wafumusa usingoje haki juu wafalma farao. Funika ulapitia kwa kufungua kurasa, na hakuna kusinzia maisha njana leo na sasa. Hasa ili upate lazima uto ukiruka unanasa. Hasa misendeshu inaendesha, wacha kunlete ufaransa.
Yeah. Fungua kitabu nisome, wanaonewa onewa wambie waone. Na usizoe atatone, na usije nsogelea hingome. Paka nije ni wambendo mpone.
Kionurizi kubwa jo usalama ni mdogo, kabla hizi trendi kuja bado si wana tupogo. Na wazee wa diri kubwa cha ajabu wanatoa ndogo. Bwana mdogo so rafiki muda la usikae naye mbali unga robo.
Shule zubao funzo jinsi ya kuishi, rafika na uza info wezendana na sisi.
Unaweza ukadai chako na ukala kipigo, wacha dharau. Njoo tukutue mzigo wa mzito, usilete unyang'ao.
Yeah. Fungua kitabu nisome, wanaonewa onewa wambie waone. Na usizoe atatone, na usije nsogelea hingome. Paka nije ni
kuna kitu naumiza kama yoni pata shika fuwa useme. Asira zimepanda kichwa diya uhemi. Hauna vimimi nika mademu waje kumwagika kwa pembeni. Umepigika kamuiza le kama tika magengeni. Ukiwa mtumo juu hawezi kujituma, nzere kumpasiri anekupuriza na kutafuna. Majibu ni hapo tayari, maswari ndo hakuna. Na wachache ndo wona mbele kwa kutazama nyuma. Rudisha fomu wagobea mitai, menipo shindu tamu mekolea. Muda ni mchache, vitu ni vingi raya. Hip hop misemo, sheria ni msumeno, ila raya kucheka. Uwe na meno. Ziki so kazi ya kufungana na paka makengere. Kufunjana heshima kwekeana mipaka ya mirele. Yani uingia hoteli na kuagiza bapa na njegere. Afutinge choni wanze kucheza sasa na segere. Na tamkifuta misha soma kiakiri nisha mare. Mistari na wachoma japo haina nyota mshare. Mapinduzi kwa mtama piano tifanye mazishi. Kwezi rhymes watakaa na hata mbisha pabishi.
Look at me now.
Nizede uzima na nusu yake, ndo uambie pilau hage na ponzo na harufu yake. Mambo mwake mwake babake, na uye kama nape. Tukikosa wino ndo basi si atweze andikia mate.
Yeah. Fungua kitabu nisome, wanaonewa onewa wambie waone. Na usizoe atatone, na usije nsogelea hingome. Paka nije ni wambie ndo mpone. Yo man.
Oh.
Yeah, woo. Bilingual beast with Kazi, man. And I'm here with the youngest in charge. I already know what it is. Young killer,
he's so young.
The best of the business, man. He came in the game hot and he's still blazing.
Yeah,
keep banging. Cause back at it.
Back at it.